sungena e le shumele metso e supile nga re ya re libile gore nya botshelela ha re kena ya ontla go le rena letsatsi mo teng le fapala mesebetsi ya setšhaba lentse mphatlalaso ka sekepele se se tsasa keketso ya meputso ba keng sa basebetsi bohle ba lenane wa lantsetso pele ya mesebetsi ya setšhaba ke hore EPWP ka bogotswane go tloga go diranta tse magolo tse mashuma robedi a metso e robedi go ya diranta tse mashuma robedi a metso robong a metso mmedi le di sente tse mashume a marara motso mong go tloga ka lapele go ding ya podungwane sekepele sena se se tsasa meputso se ya ka letsatsi le leng mo le mosebetsi o mong o yentsweng makaleng otlhe a EPWP go sa natse gore na a boemong ba naga porofense kapa bomasepaleng mamedi o ntsha tsa peleng tlhaena a re buisana le mmoe le go tswa lefapheng la mesebetsi ya setšhaba gona lekaleng la EPWP mmeena ke mmego motso mathulwe mme mathulwe a re oamele sebeletsong ya lesedi lenaneng lena la makhumane a mona le mane
Dimela bareetsi le bua le Khomiso Mathule go tswa Department ya Public Works.
Mme Mathule ga re kale mona re ka re o tloga ha e sale lenaneng lena la EPWP o lekeng wa tshebetsong selemong sa 2012 o fitlhela mothating wa ga jwale le ka re le se le fitlheletse se o neng re dule gore le se fitlhelele.
Okay, EPWP phase three ile a tsena mo tshebetsong ya launcha ke mo president ka ngwaga 2014. Me maikelo la yone e ne le go create-a mesebetsi ga jaana se re create-ile mesebetsi e kana ka 4.5 million work opportunities mo di-provinces tso tsotlhe tsa naga mme re kgonne le go train-a di-participants tsa rona mo di-training tse di farologane go na le ba re ba training ka di-artisan programma go na le ba re ba training for di-chef programma so go na le mananeo a farologaneng a EPWP
Jwale, tebello e ne e le gore mogatlhelo wa boraro wa lenane o lena la EPWP le be le theile menyetla ya mesebetsi e dimilione tse tsheletseng ka selemo sa 2019 le ntse le le motšheng wa seo
re ntse re le mo motšheng wa seo re busy tsa di-reporting go tswa go di-public bodies mme lenane la rona la phase three le felela ka March 2019 so re lebeletse gore ka March 2019 be re tlhotse ditšhono tsa mosebetsi tsone tse di kana ka 6 million
ehe ga re bue ka sekepele sena se setšha sa meputso bakeng sa basebetsi botlhe ba EPWP kapa minimum wage go tloga go diranta tse 88 rand go ya go diranta tse 90 a metso mmedi le disente tsa 30 a motso mong sena se kentse tshebetsong go tloga ka lapele kgweding ya podungwane e leng kgwedi ena hodimo le tlo netefatsa jwang le lefapha la mesebetsi ya setšhaba gore sekepele sena sa moputso se fela se keng wa tshebetso
We busy with a consultation with the public body, right? Like the municipality, the provincial government, the national government, like they get the 13 to the 14 more how it ends. Generally, meeting the body, go revisit the EPWP summit. More relevant, go have a vote. I can only put to a local netefata for ba o botle ba leka go patela go ya ka moputso o itlisitsweng
mme di lwana e bangwe na le maikutlo ka ntlha ena e re buisanang le mme mathulwe ka yona o ka re le samagala nomorong ya ka metlha ya 089 510 4589 nomoro eo gape ke 089 510 4589 mme re ka thaba golo e bang bamamedi ba kaletsang e le bana ba e leng gore ke basebetsi ba EPWP molemong wa go leka o fumana ditharololo e ka setana le dikarabo bakeng sa dipotso tse o banang le tsona mme mathulwe sentse re na le mamedi wa rona wa pele ena ke ntate Liburu o letsa a le sa Solbeke motlhomphe ikgotso
ka re tsikisa ka la ke tseng matso so
ntate
ke kopa o botsa go mme ba hlula ne to fika ne to lokolo na di rantana mme wa ka hore ne di fela ye me hona mo ke nyuru nyuluwe mme kopa o botsa re bana ba tlo e nisha ka mmatsi na tla bona di kontraka tsa bona di tshafa tswa mpo tsha ba MC tso tla bo le ka no irwa ba bang mpo se ya kwala nna no le ha ha ba yenisha sibudisa ka 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 mmatsi no go ba tlo irwa ba bang ke itse go le sibudisa ka metsi tsa tanki mmela hle
e hlakile mo hlomphei mme mathulwe.
Okay, ke a leboga le ke kopa go araba ba o fela le nalo la EPWP ga le ene ka matche go fela phase A ya phase 3 le re busy re dira planning ka phase 4 ya progress e leng gore lone e tla launcha from April le batla emela letlha go tswa go minister wa rona mare re tle go tswelela yano ka phase 4. Ga go sa kgole ga badiri ke bothatanyana bo re nanong bone mo dipalibong tse itseng mare re leka go e addressa le bone go dira gore badiri ba EPWP ba kgone go ba patela ka nako.
Ntlha ya gore mme Mathulwe o fumane gore basebetsi ba EPWP ba amogela tšhelete e sa tshwaneng go ya ka bomasepala ke ntlha e lokelang go etsagala kapa motlhomong ga e le gantle ba lokela go fumana moputso o tshwanang ka ofela.
Metsi ya EPWP ga e tshwane go ya ka masepala kare go na dimasepala tse ditona tse e leng gore tsone ba patela go feta ka minimum wage o tla fitlhela masepala tse dikgolo di kgone go patela bo 140 per day tse dinyane tsone di patela yone tšhelete re beileng 92.31 rona ka minimum wage ke sekai fela gore di-public bodies ba ba implementa EPWP ba seka patela anything less than 92.31 so ba tshwanetse ba patele this minimum wage mare ba ba mana le go patela go feta yone minimum wage.
Mametse ntse re buisana le mme go motso Mathulwe yena o tswa lefapheng la naga la mesebetsi re buisana le ena ka keketseo ya sekepele se setšha sa meputso bakeng sa basebetsi botlhe ka rona Aforika Borwa ba weleng karolo ya lenaneo la EPWP. Mme Mathulwe a ko tswa re fela mogala wa gago re fetisa mabenkele gang fela ka morago go mona re tlo boela re tswela pele
hela mosadi selendile ga ne re qetela go bonana o ne o sa tshwareya gantle.